much money.
Where?
Jumping ball.
Body money. Body money.
Wait there.
Get you beat.
Izo bia unazomnunulia blaza, ukipiga kimoko ukalala tatangaza. Sio pesa tu, usipokaza, usiwe kilaza blo. We mpeleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto.
Usishe kununua chipsi tu, nyama nyingi kuliko chipsi zipisi. Anakula zege wana kodolea mahipsi tu, na unapasuka ujanyonya hata lipsi. Kwa wana mwita kicheche, tembeza moto mpaka mwisho stoke na cheche. Katikati tu utasikia chepoe ni pepe, afu kicheki comrade rungu kipepe. Simnasema no man in love tushasikia, mbona fresh mina lipe la utahathia. Mguu wa shingo mguu wa roho kuna kanyagia, nisha lipa kingilio bada show na disappear.
Peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto. Yeah, squeezy wanataka pesa na show. Usipokaza utakula na bisho. Piskali inatoka na mafo kwa ajili ya show. Niamini mimi blow.
Ukimpa hela ya najiunga bando, apige picha mtumie mbeba nondo. Enekeza show zako za uongo, mwezio anatoa mpaka nongea kimomo.
Watoto zuli wanataka show bigi bigi, ndo mana wana date na deliver piki piki. Wanakulana wanaitana makazi, bro shtuka bro. We mpeleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto.
Alafu wakati na shimboka na offer za beer, akasahau kupelekewa moto itafatia. Mbwembwe nyingi mixa kama ni kalia kalia, iyo mikogo ya hivu huko kwenye vibamia. Akajikuta siku kucha ni
nampelekea moto,
akifumba kifumbua na kuta
nampelekea moto,
nacheza na bucha tu
nampelekea moto.
Ataki susa na peleka moto. Kuna hizo pisi zina tabia za kitoto, ushatuma na uli la kufika changamoto. Mpaka mpigie simu nyingi za vitisho yu akifika, hakuna stolo la maji peleka
moto. Peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto, peleke moto, peleka moto. Yeah,
moto.
Hey yo, Freddy Bunja Bay
moto.
Champion boy
moto.
Hey yo, what up, Ken's Key
moto.
Peleka moto, 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 peleka moto.